Jarumi.
Uliweka loo juu 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 mamai, ya utani uwa. Kujiona wewa juu 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 mamai, aki utani umbo. Ulo umweka tipi, kisa kipi, basi nambia. Mabebi nisha kunjua, kuma nanga saruti na kupi. Nasema na wewe, niteka mama sena wewe. Tofu na nyona, nasema na wewe. Kupenda sana wewe, kupenda na koma. Kwako muyonge muteke, nipeleke kokote. Tena kwako sina tamakete, unifanye chochote. My love, baby, yeah, yeah. Penzi kwako nila mwendo kasi, napatuka kasi, maybe yo. Anakambuza na kesha masaki, ananumiza na kesha na shati, yeah. Yululo umweka tipi, kisa kipi, basi nambie. Baby nisha kunjua, kuma nanga saruti na kupi. Nasema na wewe, niteka mama sena wewe. Tofu na nyona, nasema na wewe. Kupenda sana na wewe, kupenda na koma. Nasema na wewe, penzi umekoleza. Nasema na wewe, oh yeah. Nasema na wewe, mama mpe niteka. Nasema na wewe,
ulo umweka tipi.
Records.